Ua fatanuina e Amerika a inga o latou sui ma vaenga o le militeli i Turkey po take. Ia nga i ese mai mai mea o au mawai ona o le popo lenga i le tūlanga tausang le mō. I le mai ai o le maufaat lavlawe o tūla e mai take po Turkey. Wa tu ina atua i loma le fatanunga le ina ia a nga i ese mōra sang le mō. O faya fo i Amerika le tūlanga e peona faya Israelu. I ona tangata i ama u fatanuina ai e a nga i ese mai loa mai le vaenga o le tunuu.
This decision allows for the deliberate safe return of family members from these areas due to continued security concerns in the region. It in no way signifies a permanent decision to end accompanied tours at these facilities and is specifically intended to mitigate the risk to DoD elements and personnel, including family members, while ensuring the combat effectiveness of U.S. forces and our support mission to operations in Turkey.
Iyo yo Turkey o se atunu una matua mautuma lelei. Peita iwa ave nei masetasi o no fuanga lo la matia iwe singa ma falavlave tutupu. O falavlave la ufa papo mo pule leola. Wa afiaia ai o Turkey. A o tau ufa sanga atu i Kurdish militants. O le fatanunga lai peo natu ina Amerika iyo na tangata. E au fiai ma ilato i le Interlink Airbase. Leola ufa o ngatele le tau ufa sanga atu le stete isalama. Pela na ta ua e le sui mai le Pentagon o Peter Cook o a inga o tangata fai ngā ruenga le mtanga ruenga le pui pui ngā le atunu. Ua whaatonu ina e fai aloa lea ngā yoinga o lea ngā i ese mai mai tu mā loa yo Izmir ma Mula. Pe ama le lima afe tangata Amerika o lo no nofu ai lea vaenga e yei le Air Base. Ia ma o le tausanga na tenei nā tiri wha o popo ai popo lenga morasaunga le mū. Ina ua wha sa ina a ingo fita fita ono toi a siya maa keti ma fale a inga i wha fuato lea no ufuanga. O le teimi mua mua sa atu ili faitaria a inga o fita fita ina ia anga i ese ilo lato lava teimi pe asauni. Pe ita ila o le teimi nei o le wha tanunga watu ina atu watatau nei ona anga i ese loa mai lea no ufuanga. Fai maile Pentagon, ele yei se faa matau patino atu ia Amerika, walai una faya le faa tanunga, peita iole va aila vale tulanga tau saunga le mu. Na taa ufo ila estasio so upo lo fisa na malo teleo John Kirby, o le faya ole faa tanunga, ele ai maso na faa ya, ili fono tanga e faya ili vayas nei i Washington, le malanga na ile presidente o Turkey, o Recep Erdogan.
Absolutely no connection to that whatsoever. This was done as it should be. Based on the security threat and our concern about the safety for American citizens, whether they're government employees or not, in southeastern Turkey in particular.
Watu inane ai la maselapta inga, tau femalanga inga nga itulisi, e aona faa etete mautangia faa tununga mole saunga le mu, olo lapta iaitanga tatafau ia alofia leanga iatu ia vahenga ole atunu. O mga ala o Istanbul, o loo faima yei le moli maua se tasiri Amerika na tafao atua nga yei, wa mai ya ia e faapea.
If I had known what I know, yes, that there was a bombing just last week in Ankara, and I think there was one here also very recently, I would have seriously thought about cancelling the trip.
Tō tōru tangata isara elu nā o fiai ia la ia ila tōu na maririu i pomu ia na pāpai le taulang faatau Istanbul. Lipotia mai la ufa sara lawa le tunuu, o le na whaatupuina whalavilave, na anga i sao lawa i se kulupo tangata tūrisi mai isala elu. Lea la ua lapta iai masiti seni umo isala elu lea whaa i tū, i anga i ese vaveloa. Wa whaa mawina i whaa maumaunga le malo e se fulupa sene, wa pa uai lea whaa i o tangata tāwha whao mai mo atu i lea tunuu, whaa atusa ele teimi lawale nei i le tausangana tea.
It's not a surprise at all. Since last year's November, especially with heightening tension with Russia, the tourism sector has been in a struggle. And the number of tourist arrivals are declining, and in the meantime, the revenues are declining as well.
Ai Australia la vaia, o lo fautua ina fo ili matanga ruenga la vai fafuma fata wa ingatanga ta Australia o lo o fofua e anga i Turkey ina ia matua maa taala matausisi ila pta inga mole saunga le muu.